Njengokuba urhulumente we-ANC enganihoyanga bantu basezilalini, thina CDA, iDemocratic Alliance, sinihoye gqitha kangangokuba siza kufaka isikhalazo kwiSouth African Human Rights Commission malunga nalo mba, side siphinde sifake iLand Justice Bill ePalamente eza kuqinisekisa uba ekugqibeleni abantu basezilalini abazifunayo iitayitile bazifumane. Enkosi.